EchoMusicBlog.co.
Standard man.
Running it.
Banana chongo. Fwe ba umeba fishu kikiti. Isi ya malafu kukupanga hori. Ishte mwiko chila kalipa boy. Walibele la malone. Tupotos banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Una pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na kekena. Na bapakati ya single na kekena. Na bapakati ya single na kekena. Single na kekena. Na bapakati ya single na kekena.
Happiness ne filamba. Nebo nalisome tupa kuchampa. Ngapeka nyanadelila kumone fikamba. Kunuma ya puti nga plate number. Na text ya ba air deo kuchecking. Umuntu walipili lala kusetting. Lero ndefi puisha mula flating. Bana kumanambo kushinjeshina. Pakupwesha momutima kupapa patila. Beba naba nabu ati alantina. Nisha kwani chef ya kalamatila. Ngaba poster kwa tibale kushainila. Mfuli tu mingo hapa weshpondo. Otherwise kuna fuila kushikongo. Appointment na kakrash next sondo. Yeah, baka mfuwa kupanga phone call.
Isi ya malavu kupanga holi. Ishte mwiko chila kalipa boy. Walibele la malone. Tu potos banyoli nyoli. Balinje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Single na keke. Na bapakati ya single na chip shati na nikane pushali shani. Maka maka nga tule ya finger fan. Mudila chinja shaikate kuchani. Kumti makula fitango mtu kusutani. Fintu bafuaba kashana jafi kwana. That's why bambi bendela demi dal. Nane mwine nalikuwa teftal. Kozima warning ya namba kutal. Walipinge never better for worse. But I feel like I'm failing I guess. I'm ready kuichinja jazz. Cause tu wapona panshi wafu wa dead. Kawafuma pofia ni shifiapwa. Hii bomba ni pampa tu pampa. Baby mwadi kuisa masoshi. Foni yenu yali off na nilelo wamba. If ya my love kukupanga hori. Ishte mwiko chila kalipa boy. Walibele la malone. Tu potos banyoli nyoli. Balenje batila bako ola pepa. Sula kodi mwana wako alesa. Kuna pone na mulimbi relationship. Una bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Na bapakati ya single na keke. Single na keke. Na bapakati ya single na keke. Feelings attached in that shit a clear estate. Stefianti njikala mofienga real estate. Nishita mofie participate. Pakati nga intersection set. Ati can I go out na banandi. Okay cool, mwala wela konstanshi. By midnight, I'll make sure I video call you when I get home to say goodnight. 02, kwisa tabwa no sign. Baby where are you, I'm on a young daughter, I'm fine. 1 hour later.
All the subscriber you have dialed has been phone switched on. Please try again later.
Single na taken. Single na taken. Na bapakati ya single na taken. Mr. Frankie Pamongo, Niko Chiku Mukonga, Charlie Young, Louis Duck, Don Dada, Manona Chongo, Papa Jasmine Kuti. Single na teken.
Chazzy boy.
Na bapakati ya single na teken.
EchoMusicBlog.co.